bakomejene ibyapa biyobora biri ku mugereka wa kane ibyapa biyobora ibyapa biyobora bifite ibyapa biyobora bikozwe mu ishusho ya mpande enye ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru nibyo muri rusange biba bifite amabara y'ubururu n'umweru ariko ntago ari byose ni bimwe na bimwe hari n'ibindi bihariye bifite amabara y'ubururu n'umweru nk'iki cyapa cya E2A uri kukibona umuhanda udakomeza kivuga umuhanda udakomeza ubumeze kuriya E2A ngicyo ahantu kiri ibyo ni ibyapa biyobora cyangwa se ibyapa ndanga reba icyapa ikindi cyapa bashobora kukubaza ni iki cyapa cyanditseho icyapa E7 biriya byanditse kuyobya umuhanda kuyobya umuhanda numva nta kiri muri egizame ariko kivuga aho bayobereza umuhanda ni ukuvuga ngo cyerekana aho bayobereje umuhanda mu gihe wenda haba hari ibikorwa by'imirimo iki ngiki nacyo kirimo nakibonye deviation iki cyapa cya deviation nakibonye kirimo kivuga kuyobya umuhanda icyapa icyapa
E5C
kuyobya umuhanda ni icyapa cyerekana icyerekezo baganamo iyo inzira umugenzi arimo yahindutse bitewe n'uko hari imirimo wacyumvishije hakurikiyeho icyapa E7 ikibanza cy'ingando kiriya ni cyerekana aho ikibanza cy'ingando kiri wagira ngo ni icyapa cy'inyongera wagira ngo kiri mu bwoko bw'ibyapa by'inyongera ariko ni icyapa kiranga aho ahari ikibanza cy'ingando wakibonye
nakibonye
hepfo hakaba icumbi ry'urubyiruko cyerekana ko muri metero 500 hari icumbi ry'urubyiruko iki ngiki cyerekana hari ikibuga cy'indege z'ubundi nakirwa nyisobanurana n'icyerekana hari uko ugiye kwinjira mu mudugudu runaka i Kigali urugero Kigali Kamonyi n'ahandi hose ugiye kugera mu gasantere cyangwa mu mudugudu noneho bagashyiramo izina ry'uwo mudugudu iherezo ry'uwo mudugudu ibi ntabwo bazabikubaza ahubwo bashobora kukubaza iki ngiki cyanditsemo hashi E12 cyitwa ibitaro kiriya cyanditsemo hashi cyitwa ibitaro E13 cyitwa icyerekezo kimwe nizere ko uzi gutandukanya icyapa kivuga icyerekezo kimwe cyangwa se icyerekezo gitegetswe igitegeka gikozwe mu ishusho y'ingasire icyerekezo kimwe cyo rero icyapa cyerekana ko umuhanda ari uw'icyerekezo kimwe cyo gikoze mu ishusho ya mpande enye iki ngiki kiri mu bwoko bw'ibyapa biyobora E14 ni inzira idakomeza cyerekana ko inzira giteyemo mu ntangiro idakomeza bazakubaza ngo icyapa kivuga ko inzira gitewe cyerekana ko inzira giteye mu ntangiro idakomeza gifite ibirango by'amabara ameze gute
icyapa cyerekana ko inzira idakomeza harimo ubururu umweru n'umutuku ubwo ufite ishusho ya noza y'urukiramende
icyapa ikirango baba bari kubaza cyangwa se ikimenyetso babaza
ni turiya tubara two hagati
ni umweru n'umutuku icyapa cyerekana inzira idakomeza gifite amabara y'umweru n'umutuku noneho icyo ngicyo gikurikiyeho E15 umuhanda urombererejeho ibice byinshi icyo ni baza kubaza ngo iki cyapa gisobanuye iki gisobanuye umuhanda urombererejeho ibice byinshi niba acamo kariya karongo gatukuye E16 ni iherezo ry'umuhanda urombererejeho ibice byinshi noneho icyapa E19 aho za otobisi zihagarara cyerekana ahantu herekanwamo ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu bazakubaza muri egizame ngo mbese icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'umwanya munini. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu, gifite ubuso bw'amabara ameze gute?
Ubuso
ni umuhondo. Rero bazagutega iki cyo hepfo kivuga ngo cyerekana ahantu ibinyabiziga byemerewe guhagarara umwanya munini, ugira ngo ni iki cya parikingi. Iki cya parikingi ntaho bakibaza. Iki cya parikingi ntabwo bakikubaza, ahubwo bagutega iki cya parikingi bakakubwira ngo gifite ubuso ukagira ngo ni ubururu, kumbe ntabwo ari ubururu, ahubwo ubuso ni umuhondo. Aho za otobisi zihagarara cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, gifite ubuso bw'amabara y'umuhondo. E 21 amabwiriza yihariye, cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu byambu cyangwa ku bibuga by'indege. Bazakubaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye yo kugendera mu byambu cyangwa ku bibuga by'indege, gifite amabara asa gute? Gifite amabara y'ubururu n'umweru, wakibonye? Gifite amabara y'ubururu n'umweru icyo cyapa. Ibyapa rero, ibyapa ndanga cyangwa se ibyapa biyobora, naho birangiriye.